الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذه الليل وشر ما بعده. ربنا إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين الله سبحانه وتعالى amajjuvu era gataliimu bugendeevu bwonna. Tumusaba kitiibwa Allah sookusaasira awamu n'ebyengera yali omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange, usikum wa usi nafsi bitaqwa llahi azza wajalla. Mbalamira nga nange neeraamira okuba ntutya Allah subhanahu wataala, mutufu bw'okumutya era okufa tekututuukako okugyako nga tuli abasiraamu abannamaddala. Era bakuutira okuba nga tugondera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tumugoberere sallallahu alaihi wasallam. Mukumugoberera mwemuli obuluŋŋamu, okukwata obuluŋŋamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa. Mukyo kwe kuba nti tumugondera buli kimu kyonna kye yatusomesa sallallahu alaihi wasallam, nti kitusembeza eri Allah subhanahu wataala. Era n'okwewala kyonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatusomesa, nti kigenda kubeera nga kituteeka wala ne Allah subhanahu wataala. Tugondere omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, mwemuli okwesiima kubanga Allah subhanahu wataala yagamba nti wama yantiqu anil hawa, talina bye yayogera Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga abijja kwagala kwa mutima gwe, okugyako bwabanga bubaka okuva eri Allah subhanahu wataala. In huwa illa wahyu yuha, bwabanga bubaka okuva eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qad ballagha arrisala وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة. يتوكل زوفنا عن زوا بأنه توكل زا نتوكل زوف بكا الله سبحانه وتعالى بيامتك تسجتولش إذا نابران غا نصح أمينو غا بوليلا أمينو أقول أبانتو بايو بديري الله سبحانه وتعالى بديري التوحيد وقاولا الله سبحانه وتعالى وفك الشرك. Baka sallallahu alaihi wasallam yatuleka kubwerufu bennyini, lailuha kanahariha sawa, ng'ekiro n'emisana kye kimu. Era ng'omuntu yenna w'okuva ku bwerufu obwo wakubeera ng'azikirira. Tariq ibn Shihabi yagamba atharino akhrajahu imamu Tabari fi tafsirihi. Imam Tabari yajileta mutafsiri ye. Tariq ibn Shihabi hatta Bukhari sahih al-Bukhari babu al-i'tisamu bis sunnah, mulyango ogwekwata ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye hadithi esooka omusajja omuyahudi bwe yajja eri omubaka Muhammad omusajja omuyahudi bwe yajja eri Umar ibn Khattabi namugamba nti mu Qur'ani eyo mulimu aya, nazalat fikum ayatan, mumwe mwasibwamu aya mu Qur'an. Naye yagamba nti lau nazalat fina, singa yakkeeriffe, lattakhadhnahu ida, oba lattakhadhna hadha al-yawma ida,
olunaku olwo aya eyo lweyakkirako twandibadde tulufuula olunaku olw'okujaguza. Aya ki omuyahudi gye yali ategeeza? Aya egamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Eyo aya omuyahudi gye yali ategeeza. Aya eyo ng'etulaga nti obusiraamu bajjula. Allah subhanahu wa ta'ala yatujjuliza obusiraamu, siraamu bajjula, temukyali kikenderamu wadde ekyongerwamu. Allah agamba nti wa atmamtu alaikum ni'mati, ne mbajjuliriza ekyengera kyange, wa raditu lakum alislaama diina, ne mbasiimira obusiraamu ebeere eddiini yammwe gye mugoberera era gye mukolerako. Kati omuyahudi agamba nti eyo aya ebakuka ewaffe, twandibadde olunaku otulufuula Eid, twandibadde tulufuula lwa kijaguzo. Amakulu kyongera tulaga nti obusiraamu ddiini ya mateeka, erina amateeka agateekeddwa okugobererwa. Ate eddiini eyakka amateeka gaayo edda, owada kyali kwongeramu wadde okendeeza, buli kimu kyerufu nga bw'olaba omusana. Kitegeeza nti omuntu ow'okendeezaamu aba akola kikyamu, era omuntu ow'okwongeramu era naye kyaba akoze kiba kikyamu. Ebyo byonna bibeera bid'a, kuzuula mu ddiini kulengeza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera ey'okugakendeeza oba okwongeramu olikyala abantu kigwanidde okwongeramu mu ddiini, so nga si yali enkola y'abalongoofu abaatukulembera. Ibn Mas'udi radiallahu anhu yagamba nti ittabi'u wala tabtadi'u, mugoberere bugoberezi, temuzuula mu ddiini. Faqad kufitum, kubanga mmwe mwamalirwa, mwamalirwa bassahaba, sahaba baabasomesa be baaliwo ng'obujulizi bukka. Kitegeeza ki? Tumwina kugoberera bugoberezi. Ate muganda wange obusiraamu bwe baba bakusongeddeko ensonga yonna ne bagamba nti eyo ensonga ya buzuule mu ddiini, togigoberera, kikyamu okusigala ng'ate ogiriko, ne bagamba ekyo tekiriko njigiriza ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki olumisa amagego? Kigambo Abdullah ibn Umar kye yagamba nti kullu bid'atin dalala, buli bid'a bubuze, buli bid'a bubuze. Wa an yaraha an-nasu hasana, abantu ne bagirabanga ennungi, gwe ne boolabanga ekintu kyandibadde kirungi okukolebwa naye nga tekiriiko buyigirizibwa mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ekintu ekyo kyesonyiwe. Olayinza okugamba nti kati tolaba n'emigaso egivaamu gye gino, kigambo ekyo tekibeera kituufu. Bid'a tuteekeddwa kubeera nga tugireka n'okuba nti tugirwanyisa, abantu okubeera nga tebagigoberera n'okulaga abantu nti kyemuliko si nsomesa ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, siba sahaba kyebaliko, siba tabiina kyebaliko, newakubadde nti tulaba nti ayinza okuvaamu emigaso emingi, naye ate akabi akayinza okuva mu mulimu ogwo kanene nnyo okusinga emigaso egisobola okukolaki okuvaamu. Kale ensonga eyo tubeere nga tukitegeera bulungi ab'ebitiibwa abakkiriza. Kaakati omusomo gwaffe gwe tuliko biidhinillah ogwogera ku majinni, twalaba omulundi ogwayita ebintu eby'enjawulo. Mu byo mwalimu ekigamba nti hal yatamathalu shaitan binnabiyi, abaffe shaitaani tusobola okwefaananyiriza nnabbi. Kino tubeera nga tukiraba biidhinillah, ndowooza ne tugaziya ne ku nsonga y'ebirooto, endaba yaba ahli sunna wal jamaa ku birooto n'okwongera okutangaazaamu ebibinja ebyabula ku nsonga eno eyaki ey'ebirooto. Ekyo ndowooza kye twakomako esabbiiti ewedde. Ate omulundi guno biidhinillah twagala tulabe ku nsonga eno ey'omukyala ayitibwa Ummu Ma'badi radiyallahu anha, kubanga oli ayinza okubuuza nti kirina kakwate kino ensonga eno. Twagala tulabe olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallama yali atambudde n'Abubakari Siddiqi ne babula okuva mu Makka ne bagenda mu mpuku, waliwo yategeeza abaali banoonya omubaka sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari waje bali nabashito wano muwandiisi yawandikawo omutwe ogugamba nti ikhbaru ljinnu binuzuli nabiyi sallallahu alaihi wasallam qimata ummi ma'bad ejinni okubeera nga litegeeza wanabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyalaze nga omubaka sallallahu alaihi wasallam mukaseera ako we yali yali mu khima eya ummu ma'bad khima mu luganda ye tent kubanga nga bwemanya enkola ndowooza nakati ekyaliwo naye ngaera yasinga kumanya kwa mu mbeera eri eyedda ng'abantu batambula safaari enene batoleramu okutambula ne butenti bwabwe ne babusimba basobole okubaako bye bawummulira bafune ku kyokulya n'okuwummulamu ng'olugendo luba zitoweredde kati awo mu Makka awo waliwo omukyala baali bamumeta ummu ma'badi yali ayinawo kye bayita khima tent ng'abatambuze bwe bajja ne bawummulira ne bafuna ku kyokulya awamu n'ekyokunywa ne bamala ne beeyongerayo awamu n'eŋŋendo zaabwe ate ekifo ekyo kyali kimanyikiddwa bulungi nnyo era nga bakyagala nnyo omukyalo oyo ummu ma'badi yalina ebitende ebirungi era nga buli omu yandyegombye singa amugulako ekintu kubanga bwe bajjanga ne bagula ku kyokunywa n'ebyokulya ne bawummulamu nako oluvannyuma ne babeera nga bagenda mu ŋŋendo zaabwe kaakati omukyala ayitibwa Asma'u binti Abi Bakari Siddiq haddathat yanyumya n'agamba nti lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar nabbi lumu yatambulako ne mukwano gwa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu yagamba nti ataana nafaru min quraishin fihim Abu Jahal waliwo gurupu yaba Quraish yatujjira naye nga mu gurupu eyo mulimu na Abu Jahal musajja yali amanyikiddwa bulungi nnyo fawaqafu ala babin ala babi Abi Bakari Siddiq ne bajja ne bayimirira ku mulyango gwa Abu Bakari anyuma ye Asma Asma muwala wa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu kaakati ne bayimirira ku mulyango gwa Abu Bakari agamba nti fakharajtu ilayhim ne nzija gye bali kwegamba ndabe mutawaana ki kiki kye bakimye faqaalu ne baŋŋamba anyumya ye Asma bamubuuza mu mbeera ey'okumubuuza nti aina abuuka taata waali ludda wa ya binti Abi Bakari wange gwe muwala wa Abubakari taata waali ludda wa qultu nagamba nti la adiri wallahi aina abi ndayira Allah simanyi taata wange gye yakutte kati ekyo Abu Jahali bwe yakitegeera falatima khaddahu latmatan nakwata ku ttama amakulu yali ayagala ani yali ayagala nabbi ne Abu Bakari Siddiq mu mbeera ey'okwagala okubatuusaako obulabe kubanga baali babakolako omuyiggo gw'amaanyi nnyo babatuuseeko obulabe kaakati anyumya Asma n'agamba nti thumma nsarafu oluvannyuma baagenda famakatna thalatha layalin la nadiri aina wajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne tumala ebiro bisatu birambirira nga situmanyi nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yalaze na Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu tebamanyi wa gyalaze naye ng'ekituufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atambudde na Abu Bakari Siddiq waaliwo n'omukozi awo nga bamita Amir ibn Fahira kati baali batambudde mu lugendo lwabwe olw'okugenda mu mpuku amazzi ne gabaggwaako n'entanda gye baali batutte nayo n'ebaggwaako idha bihim yusadifuuna khimata ummi ma'bad bali bali yao nebagwa kuteti yani ya umu ma'bad ngaba tujinyonyo deko wakana timraatu ntajilisu amama khimatiha jadi mchala ngatula maso kateti ye nenga atula mbele yuwe wombe punga tunude wansi nge mikono jaji tate kubisambi vye ngalize abatambuza abanaita uba jeba mugureke vitu yadaba jeba umulioko wali kubanga ali business ye mchalo yali mchala mkulu miaka kukubanti yali mchala mkulu miaka lakina kawiya nenga mchala wa amani tutegeza antu mchala wa amani yali mchala mkozi wa milimo ateganya mubukadde bwe nga mchala mkozi wa milimo kali nebajje wa umu ma'badi oluvanyuma lwokulaba etenti eyo basobola okubanga babaako bye bagula mu byokulya ng'entende wa mashabaha dhalika n'ebirala ebifaanana naye we bajjira waliwo abatambuze bali bava mu kika ekyabakhazaa baba ekyabakhizaa webajjira sallallahu alaihi wasallam waliwo olwekyo abaali bayiseewo abantu abo bava mu bakhazaa kubanga nabo kyekimu baali mu lugendo lwabwe nga bagwerebwako bye bakozesa omuli amazzi n'ebirala ewaabwe waali wayiseeyo ekyeya kati ne bajjawa omu ma'badi bagenda okusanga nga tewali kiriyo nga tewali kiriyo kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda otuuka nga bali olwedde bayiseewo nga tewali kiriyo paka ebatuuka ewa omu ma'badi nabbi sallallahu alaihi wasallam ne abubakari ne basanga mu butuufu nga tewali kintu kiriwo wadde kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda okulaba nga mudamu kati nti mulimu akabuzi naye nga kana tahazira kaali kakovu nnyo nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam nasaba umu ma'badi oruksa asobole okubeera nga akakamamu amata naye nga kaali kakovu era ngaokalaba tolina kyosobola kukajjamu naye olwokuba oli yali mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallam allah ali yamuwa mujizatu mukhtalifa ebyamagero ebyenjawulo engeri kyali nabbi wa allah subhanahu wataala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakola masaha baruca hadhihi shat yasimula ku mabeere g'embuzi eno oba akaliga kano oluvanyuma lwokuba nga asabye olukusewa omu ma'bad kati bwe yasimula ku mabeere amatanda gabeera nga gavaamu mayitirivu abubakar siddiqi nanywa paka weyakkuta noono amir nanywa paka weyakkuta ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nanywa paka weyakkuta kati naddamu n'akamu ogwokubiri sallallahu alaihi wasallam kubanga yayisaawo engalo ze n'asabirako edduwa allah subhanahu wataala n'ateekawo omukisa amazzi amata ne gavaayo kubanga mbimu ku byamagero byomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali ayinjiwaza emmere entono nekyo biidhinillah kulwa obusobozi bwa allah subhanahu wataala waliwo baali bagenda mu lutalo nga tebalina mazzi nabbi sallallahu alaihi wasallama najjayo enywezo ez'engalo bwati ne zibeera nga zifumukamu amazzi nga mayitirivu ne bagakozesa amazzi ago kati waliwo omusajja baali bamuyita musailamatun kadhab yali yeyita nabbi omu ku baali bayita nabbi mu zamani eyo bamugamba nti nabbi gwe tumanyi muhammadi ayinjiwaza emmere n'ebyokunywa ku lw'obuyinza bwa allah naye n'agamba nti nange nkikola ye bweyagezaako kikola bwe yawanda mu mazzi allah subhanahu wataala yakikola bukozi kulaga nti si nabbi wa allah ate weyawanda waakala bukazi bonna inshallah watu yakikola namugamba nti oli nabbi akwata ku balina obulwadde obw'omunviiri waaliyo obulwadde edda obw'omunviiri obwo abantu abo ne bawona biidhinillah bweyakwata ku mulwadde w'enviiri obulwadde obwo ate ye n'akutuka bukutusi. Kati abantu ne bamutuuma Kaddaafi Ssaabalimba. Kati mimu ku byamagero Allah bye yamuwa kwe kuba nti yali ayinjibwaza ebyokulya awamu n'ebyokunywa. Kyewala bwe yasiimuula kabuzi ako ku mabeere gaako kaavaamu amatanga amayitirivu omulundi ogwasooka n'omulundi ogwokubiri ne bakola ki? Ne bakuŋŋaanya amata mu byombe eby'enjawulo ne baterekanako. Ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bafunako ge batwalako okuva mu kabuzi ako. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yali awo mu tente ya Umu Ma'bad. Kati nabbi n'agenda ne Umar ne Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Kati Abu Ma'bad bawoli omukyala Umu Ma'bad n'akomawo ewa mukyala we Umu Ma'bad. Agenda osanga nga munda mu nyumba mulimu akabuzi naye nga kakovu nnyo. Yambuuza nti wabaddewo ababaddewa neeno? Namugamba nti ye. Umu Ma'bad n'atandika okutenda omubaka sallallahu alaihi wasallam. N'agamba bbaawe wano wayiseewo omusajja taafa alaina rajulun mubarak. Wayiseewo wano omusajja nga wa mukisa na ngajjudde emikisa. N'annyonnyola ebitendo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyenjawulo. N'amunnyonnyola n'ekibaddewo nti akabuzi ako nga bw'okalaba azze n'akakwatako bw'ati n'akasiimuula ne kavaamu amatanga baki amangi. Kyala oyo yali wantusa ate nga wagonjebwa ate nga mukwata mpola ate nga mugabi yali mukyala mukulu ate nga mukyala mukozi walillahi alhamdu radiyallahu anha. Kati wawe twagala oluvannyuma lw'okubula akaseera waliwo eddoboozi eryawulirwa era Asma yabinyumya bint Abu Bakar Siddiq radiyallahu anha neyuqaalu innaha sawtu liljin. Bakigambibwa nti eddoboozi eryo lyalya jinni nga lyogera womubaka sallallahu alaihi wasallam gyali naye nga lireetera mu foomu ey'obunyiriri oba tubiyite ebitontome nga liragira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waakola ki waali. Era ku bimu ku byo byayogera byagamba nti jazallahu rabba nnaasi khayra jazaihi rafiqina halla khimata Umu Ma'bad. Talla omulezi w'abantu abeere nga awa empeera ennungi eri abo abaawerekeddeko nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugenda eri tenti yaani ya Umu Ma'bad abatambuze we baali bawummulira. Erigamba nti huma nazala bilbirri thumma tarahala baagenzeyo bulungi eri tenti eyo tebakosezza mukyalo oyo. Olwo nno nga linyumya ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq thumma tarahala oluvannyuma ne bavaawo ne bagenda. Fa aflaha man amsa rafiqa Muhammad yeesiimye oyo afuuka yani omuwerekeze wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeesiimye. Kale n'ebirala gye bigoberera naye nga kyetwagaddemu nti yategeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam aliwa yuqaalu innaha jinnun kigambibwa nti yali jinni kubanga mu kaseera ako ekinyumizibwa nti sumia sautan waawulikika eddoboozi naye nga eddoboozi eryo teriraibwa ani akola ki ani ayogera. So ekigambo kino kituufu ojja kisanga mu bitabo eby'enjawulo biidhinillahi subhanahu wataala nga bakyogerako. Kati ensonga endala gye tuba tusembyayo egamba nti hal yajuzu su'alu ljinni ani lmaadhi walmustaqbal kikkirizibwa okwebuuza ku majinni ago ani lmaadhi kwebyo ebyayita walmustaqbal n'ebinajja mu maaso ebyemabega byebyo ebyayita ebyomu maaso byetutamanyi bigenda kubeera bita naye nga kyetutalinaamu kubuusabuusa nti Allah subhanahu wataala yabeera nga awe bitonde ebyo okubanti bisobola okwanguwa obwangufu bwe tutasobola kubeera nga tuyitamu fi zamanin qasir, mu kaseera akafunda ddala ddala. N'obujulizi obwokyogerako omuntu abulaba emabega, nga nabbi Sulaimaani bwe yabuuza nti ani ayinza okundeetera namulondo y'omukyalo oyo, kyafa ekitwakirabako emabega nga tannabatuuka wano omukyalo oyo, kubanga omukyalo yali waakujja. Kati Allah agamba nti qaala ifritu min aljinni ana atiika bihi qabula an taquuma min maqaamika. Kati waliwo ejjinni eryagamba nti ssebo nze nsobola okugikuleetera, qabula an taquuma min maqaamika, nga tonnaba nakukola ki, nakuyimirira w'otudde. Kiraga obwangu obw'amaanyi. Ate waliwo eyagamba nti nsobola okugikuleetera nga tonnaba kutemya liizo. Kati ago gonna gaali majinni. Amakulu ogenda okutemya bw'otyo okuddamu okulaba ng'ekulyawo mu maaso, kiraga obwangu obw'amaanyi. Era oli bw'alibuuza an hadithatin waqa'at, ku bintu ebyaliwo lisobola okugamba, kubanga mirimu Allah ku byagawa bwe buwangaza obungi, lisobola okukubuulira ebyaliwo. Kubanga era omuntu Allah gwawangazizzaako ng'aliyo emyaka giri egyewala, bw'omubuuza nti mu gy'ekinaana kyali kitya, akubuulira kubanga yakola ki, yaliyo. Kale kyekimu n'ebitonde ebyo kisobola okunyumiza ebyaliwo ku mulembe gwa nabbi Isa, kubanga lyali likola ki, lyali weeriri, kubanga Allah yabiwa obuwangaazi nga buwanguko. Oba okubeera ng'olibuuza ku biri ewala, si ebyo mu maaso wabula ebiri ewala, kati ng'ebifa ewala nti mathalan kati nga Makka, Madiina, ne ligendayo mu bbanga ettono ne likomawo ne likubuulira amawulire. Ate oba liri lyaleeta nnamulondo nga Sulaimaani tannaba kutemya, yagenda okuddamu okuzibula nga bw'onaatemyamu kati ne bw'oti nga nnamulondo eri awo. Era bano abagakozesa abasweka abakubi b'ebitabo bakozesa mu mbeera bw'etyo okugatuma amawulire. Kati omuntu asobola okugakozesa mu mbeera bw'etyo okugatuma amawulire ne gagaleeta. Bakozesa majinni. Era Allah nga bwe yagamba mu suura Shu'ara nti hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim, mbabuulire bantu ki amajinni ge bakkako. Allah n'agamba nti gakkako abo bonna bonna aboonoonefu abalimba, bagakozesa okubeera nti babuza abantu ne babuuka mu bbanga, oli n'asonga mu muntu n'alaniko sambagala n'akanyuga eri engatto, naye nga bakozesa bitonde ebyo. Amma ekyokugamba nti gamanya ebyo mu maaso, ekyo si kituufu, kubanga ebyo mu maaso teryabimanyi okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yamanya ebyo mu maaso, kubanga ebyo mu maaso min ulumi lghaibi, bimu ku bintu ebyekwese Allah byamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka nuga amuswati Luqman, wama tadiri nafsun madha taksibu ghada, omwoyo tegumanyi ki kigenda kuddako nkya. Wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamutu, era omuntu abeera awo nga tamanyi nti agenda kufiira wa, era ki Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okuyisiza ajali ye. Kati ebyo ebigenda okubeerawo enkya, ejjinni terisobola kumanya nti gundi agenda kufa nkya. Kalla, terisobola kukola ki, kumanya, okuggyako era okugetaageta mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Era omuntu kasita agendayo n'alibuuza, abali bwanga agenze w'omulaguzi n'amubuuza n'abaako kyamwebuuzaako, era ng'obujulizi obukyogerako bwe buli. Wabula biyo ebiseera eby'emabega gaali gagezangako ogenda gabbe ebyama ebifa mu ggulu, Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekako abakuumi ab'amaanyi nga buli lwegeepanga okubeera nga gabbe ebyama gagobebwa abakuumi abaki abaamaani abatagasobozesa kubeera nga gabba byama. Kaakati amanyi balaga nti omuntu kasita ageebuuzaako abanga yeebuuzizza ku mulaguzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ata arrafa fasaalahu an shay'in, omuntu yenna yenna agenda ew'omulaguzi fasaalahu an shay'in naabaako kyamwebuuzaako walam yusaddiq bihi, naatakakasa kyamugambye amwebuuzizzaako neetakakasiza na kyamugambye. Nabbi yagamba nti lam tuqbal lahu salatahu 40 yawma, Allah takkiriza sola ze okumala ennaku 40 nga asaala naye Allah tazikkiriza. Amanyi mu kunyonyola hadisi eyo tekitegeeza nti esola ezo omuntu atekedde oziddamu takakatibwako kuziddamu kubanga aba amaze ozituukiriza kasita atuukiriza ne shurutu zaazo oba obulombolombo bwazo esola ezo, naye tagenda kufuna maximum zo. Era amanyi bongera okukinyonyola nti eswala ezo ez'ennaku 40 ze zizito weekwenkana kiri eri kyakoze ky'okugendewo omulaguzi n'amwebuuzaako newankubadde takakasizza na mazima gaakoze ki, takakasizza n'ekyo kyamugambye. Kati kyekyenkana kyekigezaako okwenkana kiri ekyokwebuuza ekyo ew'omulaguzi kino ekyokusaala eswala 40 ez'olunaku ez'ennaku 40 kiraga akabenja akakirimu. Kati ate bukyawuli bwakakasa ekyo omulaguzi kyaba amugambye n'akasa nti kituufu, olaba oli eswala ze tezikkirizibwa okumala ennaku 40 kati ono akakasiza nti kituufu yaaba afaanagana atya? Kale mubeere efaanaganako bwetyo. So kiki abantu bateekeddwa okumanya kyamagini ne tegamanyi byekweso, wabula nago bimu ku biraga nti Allah subhanahu wataala yeesigaliza ebyekweso kuba tetusobola kugalaba. Nye abamu bagasiiza, abamu bageesigamira, abamu bagasaba mu mbeera efaanaganako bwetyo. Nga bulaba abashiruku ba leero mu Baganda n'ebika eby'enjawulo bye basamirira emizimu ne Rubaale n'ebirala, abantu abo yaabuduuna aljinni, basinza amajinni era nga balowooza nti gagenda kubayamba, naye nga amajinni bitonde bya Allah subhanahu wataala, Allah bye yatonda okumusinza. Allah tatulagiranga okubigoberera kubigondera, Allah tatulagiranga okubisinza, Allah tatulagiranga okubisaba. Era omuntu yenna yenna abisaba oba akola shiriki, kubanga al ibilisu huwa daa'i ila shiriki, ibilisu jinni yalikoola abantu okudda eri shiriki, tasobola kufuna mirembe, tasobola kufuna mirembe mu kusaba kwe ebitonde ebyo. Era bimu ebisuubizo ebyenjawulo wakati mukakwakkulizo, era mugenze mulaba abantu abavaayo ku mitimbagano egy'enjawulo nga bajuliza nti byannimba nebikira nebitwala mukyala wa mu mbeera bwetyo yabigondera mu kusooka naye nebizza omuzigo. Ate omuntu yeyeekutte ku Allah subhanahu wataala, Allah ategeeza nti omuntu yenna yenna yeesigamira Allah, Allah agenda mumalira. Omuntu yenna yenna atya Allah, Allah amutirawa obufulumiro. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarzuquhu min haythu la yahtasib, yenna atya Allah subhanahu wataala agenda mumutirawo amakubo mu buli kimu, agenda mumutirawo waafulumira, tagenda mumuleka mu mbeera ey'akanyigo. Era Allah subhanahu wataala agenda mumugabirira riziki mu kaseera waatasuubira na kusuubira nti agenda kukola ki, kujja. Amma allazi yabudu aljinni, ate oyo asinza amajinni agenda kubeera mu bulamu obwakanyigo wano ku duniya, ate bw'anaafa nga teyeenenyezza agenda balibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'omushiriku. Totwogera ku basamize, ku basajja abakubi b'ebitabo, baseeka abakubi b'ebitabo, kulluhum yabuduna aljinni, bonna basinza amajinni, bawandiika oluwarabu olutategeerekeka naye nga lulimi lwa kusamira, basamira mu luwarabu ne babuzaabuza abantu eno nti eno gye tubasomera Qur'an naye nga lulimi lwa kusamira, biranga bakuula majinni gaabwe kwenda owulira musajja ayogera ebigambo ebitategerekeka kati waliwo eyatambula ku mitimbagana awo musajja wallahi naye nga ayogera nga bulaba kkapa naye nga abantu baminisa amin 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 naye nga bali baali mukusabira tebamanyi ono byategeeza kantu akatambula nnyo nuga subhanallah kale mumbeere efaanaganako bwekyo abantu basaanye beegendereze n'okubalaga nti allah subhanahu wataala yasinzibwa butuufu bwokusinzibwa oli bwaba nga afunye ebizibu ebyenjawulo omutuufu w'okwesigamira ye allah subhanahu wataala omutuufu w'okusaba ye allah n'omuntu yennyini gw'osaba naye alina ebyetaago byalina okumalirwa gw'omusaba otya saba allah subhanahu wataala amala ebyetaago الله سبحانه وتعالى يا دامت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يا دامت وإن يمسسك الله بضر الله بقدوسا كبير فلا كاشف له إلا هو كلي أي زكاة جوه جكوية بابا سازو ما نارواري يينين ياتكوزيك أتو يزاكوب دوكي رواني أتا ينوشي جوار ataliyo ye yakitaddewo olina kuddukira ebyoni yakitaddewo yaba akikola ki yaba akiggyawo era teri wakuggyawo kabi ako okuggyako ye allah subhanahu wataala wa in yamsasika bikhayiri era bwakuwa akalungi era teri ayinza kukakuggyako buli kimu allah subhanahu wataala yakigera beyagerera okubeera abagagga amajinne newegepanga okuva wansi ne gakoona ku ggulu naye baleeta abasamize aba buli kkala basaabalogo ne bannaabalogo ne babakuŋŋaanya basobole okuggyako omuntu oyo akabi tebasobola kukamuggyako kubanga allah keyamusiimira wakadhalika abantu bangi betuwulidde abafiira ku miryango gy'essabo nga bulaba omukyalo omu wano jjuuzi ku mawulire yali bali bakamala okubeera nga bamuwasa ne wayitawo ennaku ntono n'afa ye ng'awulira ekintu muno mu kikuba kimutujja bagamba bamuloze bamuloze nye buwangaazibwe bonna bonna abadde musiraamu nabamutwalako mu basawo b'ekinnaaso yafiira mu purosese kati yagenda kugamba ki allah n'abamutwala bagenda kugamba baki allah subhanahu wataala bagala kusaba majinni kubanga bali be bagala kusaba bakozesa majinni kadegerekesa bakozesa majinni nabanga mushiriku kitegeeza nti sola zabadde asala zonna tagenda zirabako ebisiibo sadaka zonna tere kyagenda kulabako lwaki ekikolo allah subhanahu wataala kuyandisiriza emirimu gino okubanga agikkiriza akissa akimazeewo kale bannanga tuteekeddwa okubeera abagumiikiriza manya nti okugera kwa allah subhanahu wataala allah agera birungi newankubadde ffe abaana adamu ku minzaani yaffe tufuma ebirungi n'ebiki n'ebibi naye obulungi bwonna allah subhanahu wataala bw'aba atugeredde allah asobola okugerera omusiiba naye ng'agendereddemu kusonyiwa zambi lyewakoze wallahi nga bw'oyita mu bugumiikiriza obwo allah agenda kukusogola naye nodda mu kusiita amagulu n'ogamba nze bannange ffe tebaatukolimira tuliko bisiraani oba wali waatuloga abantu boogera ebigambo ebyo ffe twabaaki yeffe tusisinkana ebizibu buli kaseera tuba twagava mu kino ne tudda mu kiri inna allaha idha ahabba allahu alqauma ibtalaahu allah bayagala ekibinja ky'abantu abagezesa tulowooza nti amajinni simanya bakuteeredde eddagala mu siiringi simanya balina ye basimye eddagala kumpi n'entaana ne mugenda nga munoonyereza noyita baseeka abakubi b'ebitabo n'ayiwa amazzi awo ne gakulukuta mutugagoberere bwe gakyama naye waalaga mbu banoonyawo ye basimba eddagala bakozesa majinni okukozesa ebintu ebyo allah natugamba nga okusinza majinni wabula tulina okukkiriza nti ebitonde bya allah subhanahu wataala gyebiri mu'minuhum wa kafiruhum nga mubyo mulimu ebikkiriza era nga mulimu ebiwakanyi era nga tuteekeddwa okukkiriza nti ebinakkiriza Allah Allah waakubiteeka mu kusaasira kwe ebinawakanya amateeka ga Allah subhanahu wataala Allah waakubibonereza nga bwagenda okubonereza abantu abajeema eddaane Allah subhanahu wataala okuggyawo entegeera enkyamu eyokugamba nti amajinni mbu biwuka ng'abamu bwe bagamba amajinni biwuka enzikiriza eyo eya Bahmadiyya Bahmadiyya manyi bonna beegatta nti si basiraamu baali bayita Abakadiyaani si basiraamu wadde n'akamu bakontana ne Qur'an ekitiibwa ne sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam si basiraamu wadde n'akamu era bo mahaji waabwe yavaayo dda waali mahaji waabwe bamulaga ne mbifaana mahaji kubanga ye mahaji gwe bamanyi yemiriza ghulamu Ahmada ye mahaji gwe bamanyi kinabbi gwe yalanga agenda okukola ki okuvaayo kati babuze ddala bakafiiri ab'ekikolo tetuukizwa na bayita nti baganda baffe ba Ahmadiyya bakafiiri ab'ekikolo kubanga bidaa waabwe mukaffira akaafuwaza tetusaalira mabega waabwe kitegeeza nti babeera ashadde okusinga ne bana abasapule kubanga bana basapule obuwakanyi bwabwe bwerefu amma ate bano obuwakanyi bwabwe bunene nnyo obw'okwerimbikira mu busiraamu naye nga si basiraamu kati balina enzikiriza egamba nti amajinni biwuka kitegeeza nti biri byonna Allah byeyogera mu Qur'ani nti amajinni gaawuliriza Qur'ani ebiwuka bye byali bikola ki biwuliriza ne biddayo ebiwuka ne bigamba biwuka binne waabyo kituwulidde Qur'ani eyeewuunyisa etukoowoola okudda eri obuluŋŋamu yahdi ila rusuli fa amanna bihi walan nushrika birabbina ahada byali koronavayirasi n'ebiwuka ebisigadde bino ebitambulira mu ngalo byetutalaba abazungu bye batugamba mbu tunaaba ennyo engalo nga tugenda kulya mulimu ebiwuka kati bwe bagamba nti ge majinni era omuntu yenna twalaba nti awakanya nti amajinni gyegali kasita okiwakanya faqad kafarta bima anzala Allah subhanahu wataala oba wakanyiza ebyo Allah biyassa kitegeeza ati omuntu waman yakfuru bima anzala Allah yenna wakanya ekyo Allah kiyassa kimu bwekiti falaisa min ahli liman tali mbananyini buki bukkiriza kategere kusaba ebitiibwa mbu amajinni bwe bakulembeze mbu abatalabikalabika kategere kitegeeza n'abakulembeze abamu bwe tulina wano majinni kubanga nze nkuze kutuuka wano naye nga wallahi mulimu abakulembeze be sisirabangako nga mulaba bulabi ku TV kitegeeza nti nago gabeera majinni bakulembeze abatalabikalabika kategere wallahi nkuze kutuuka wano waliwo abantu be sisirabangako naye nga abantu bagundiivu gankoma kubalaba ku TV kitegeeza nago maki majinni naam wallahi Museveni simulabangako ayana simulabangako omukulembeze w'eggwanga lyattule kitegeeza nti abafa kabeere kabaka simulabangako kitegeeza nti abantu abafaanagana nga bwe batya abagundiivu nago gabeera maki gabeera majinni kale ogenda okulaba buli omuntu bagezaako okuyingiza entegeera mu busiraamu yeekanga akoza amawano obusiraamu si ddiini yakuteekamu ntegeera obusiraamu bwajjula yeri hadisi gye nakulembeza omuyahudi yagamba Umar ibn Khattabi nti waliwo aya mu Qur'ani eyakka ebakukeene waffe mu Bayahudi olunaku lweyakkako twandibadde tulujaguza eddiini yajjula kubanga bo bakyusa buli kaseera bakyusa buli kaseera ebbaluwa enkadde eyawukana nene empya buli kibalaba nga kibakoona nga bakyusaamu nga bateekamu gye baagala bano abagundi balina eyaabwe ne bano balina eyaabwe ne bali balina eyaabwe byonna byawukana neffe tulina Qur'an al-Karim yagamba nti luno lunaku twandirufudde ki aiti kitegeeza nti omuntu buli wagezaako okusikendaba ye yateeke mu ddiini bagamba nti kino bida ate gw'olemerako mbu emigaso abantu bajja kuyiga busimanya bajja kwebikirira n'abatayigundi bajja kwebikirira naye nga bagambye nti bida lwaki olemerako obusiraamu si bateekamu ntegeera kategerekeso abantu banaatandika okulonkinga nga baagala kusomesa bantu sala ngirateekawo okulonchinga okwessala yaffe bato nabi sallallahu alayhi yayigiriza basahaba ba ibadaati yaffe oba obusobozi tebwaliwo nga tulonchinga neyessala abantu nga bayiga okukola ki okusaala kale omulimu gwonna ogutali gwamuzikiriza ogutaliiko obujulizi togulabanga abagamba nti bali mu kuyingirira la tebali mu kuyingirira ekyo kyebasomesa tekiriiko biyigirize babaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam so olwaleero tulabika nga tujja kubeera mukitukomaawo insha allah naye ngaomusomo gwaffe tunaatera okuba nti tuba olyawo tugumaliriza ate tujja ku kirala insha allah subhanahu wataala nsuubira allah wabakkiriza episode singa ssatu mumaaso kunnya tujja kuba tumaliriza allah akkirize ate tudde ku nsonga endala biidhinillahi subhanahu wataala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت يا رب نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته